sheegayna sidoo kale. Anna Cabdi Rahmaan waa gudee. Telefoon isku xirna maanta kanna balaar uu naata kala hadlay. Lacag baan ka saaran lahay.
Thank you.